Usinumwagie matusi, usinumwagie matusi bwana, usinumwagie matusi. Edi Kenzo tsunami, Edi Kipro. Tanzania.
Sema
Nkwaga denyo Chinti sanyoru si Kwate mama Muntu kwenja gala wenji Olu mundu ta Awande sewo nyeyo Ngoli muma gengere Pepe anaba wechere Kwevayo ntikwerage Notandiko kumpalabula Koli ngatanda vangako Katiri karikabi kome muviroto Toke zanga numbu mamukwano Ipanga liopanite Irinzi tenyi kengo kumye dole
Shinyisa Ebwane Siku kini tupie mi matusi
Shikabia
Ebwane Siku kino na mtu wala isi
Shinyisa
Ebwane Tupie mi matusi
Shirikabia
Ebwane Siku kino na mtu wala yate
Usini sote ma Na kumbu siju niteme matema Unakopitu sije unitete ma Tulisha funga pete tuishi wote ma Kito changu siorusa Moyo wangu na vidonda umevi kwa rusa Yeah, yeah, yeah Kupenda nania Subira na umia Na shinda na lia Siwezi kongea Na natani pembeleza Unapopitu na nipeza Kwamba sito weza Kwamba sito weza Tuwa mapenzi niso Mapenzi niso Na era ira matusi niso
Chinyisa
Ebwane Siku kini tupie mi matusi
Chirikabia
Ebwane Siku kino na mtu wala isi
Chinyisa
Ebwane Tupie mi matusi
Shirikabia
Ebwane Siku kino na mtu wala isi
Chinuna ngengomia Ongambe tolichuka
Chapa
Ebenga kurhani Tiwe chari wichiriba
Na chawa nyevi numio mutwe
Mama, nenda kala nyevi nzizoto Mama, mpano kuchira balala Musuto kuchira balala Jagaro kuchira balala Balala, balala
Baby usini tie wasi wasi Baby nakomba usiju ni gasi Toka za manshe kwa mbia mini krasi Tena nakomba sana matusi Arafuga baka fuga Nasema wanasema Baya wanakasana Separate ya kuna
Chinyisa
Ebwane